music on DavePlay.com.
Limpatana nilikata pali anakata makucha Lipenda nywele zake amesuka matuta Asiajabu nyatari kwamba nakuja kufuka Kwenye kibanda, mini kampa namba Nikangoje zipingu zetu tufunge na gamba Joli ni bamba, mimi nikamganda Nakumbuka kipimatia natoka Buganda Yeni mkulima ati mimi ni oshamba Wale wanya kukawa ida kutuchamba
Kali ni noti, tukaanza kutamba, kutamba, kutamba Juka zililamba
Ni noto, ni kila la popopo Na ota kila siku njo unipinda kushoto Now this is real, but this is la mkoko Na pia kuna baridi, sisi tumewasha moto
Daily wana too high Nyejali atari besi gonga vichwa vya habari Chali yangu mali neza muza nishike kinai Nende Dubai pateka umarabuka fine eye Huyo mefika sini ya kinipa kisogo Asubui mwenzio na nywachai kwa mihogo Kwenye mipini huyo anakupa kigogo Sa zingine mi wandakali ubo kwa udongo
Yeni mkulima ati mimi ni oshamba
Wale wada kukawa ida kutuchamba
Kali ni noki Anza kutamba, kutamba, kutamba Juka zili nilamba
Ni ndoto, ni kila la popopo Na ota kila siku njo unipinda kushoto Na ulisi vril, bendi zila mkoko Na pia kuna baridi, sisi tumewasha moto
Moto,
sisi tumewasha moto Moto, sisi tumewasha moto
Ilikuwa ni ndoto, ni kila la popopo Na ota kila siku njo unipinda kushoto Na this is real, penzi zila mkoko Na pia kuna baridi, sisi tumewasha moto
Moto,
hey!
Sisi tumewasha moto
More music on DavePlay.com.